kudakira batandiko ebisera bimalanga bwinonya birabika bifira bwerere nze kubigambo bacho ndaganyanga banange okwesigata kwagala ekyo kibi ekyama kyange nali kikukulidde nekisate kino nakyevuma dda banange wabula kenkaba kenkomba nebuuza wagenda kane kyebuli
Yeah.
walabi kumuwa antichipunyo.